Esule ya ataano. Bwati bayogera Mukama nti ebbaluwa ey'okugoba nnyammwe eriruda wa gye namugobya, oba aluwa kw'abo abammanja gwe nabaguza. Laba, olw'obutali butuukirivu bwammwe kye mwava mutundibwa era okusobya kwammwe kwe kwagobya nnyammwe. Bwe najja kye wava walema okubaawo omuntu ki? Bwe nayita tewaali eyandiyitabye, omukono gwange guyimpa wadde ne gutayinza n'akatono kununula, oba siina maanyi n'akatono gaakuwonya. Laba, olw'okunenya kwange nkaliza ennyanja, emigga ngifuula eddungu, ebyennyanja byamu ne biwunya, obutabaawo mazzi ne bifa ennyonta. Nyambaza eggulu obuddugavu era ndibikkako ebibukutu. Mukama Katonda mpadde olulimi lw'abo abayigirizibwa, ndyoke mmanye okugumya n'ebigambo yaakooye. Azuukusa buli lukya, azuukusa okutu kwange okuwulira ng'abo abayigirizibwa. Mukama Katonda aggudde okutu kwange, ne siba mujeemu, ne sikyuka kudda nnyuma. Nawaayo amabega gange eri abakuba, n'amatama gange eri abo abakunnyuula enviiri. Saakweka maaso gange ensonyi na kuwanda malusu, kubanga Mukama Katonda alinnyamba, kyenava nnema okuswala, kyenvudde nteeka amaaso gange ng'ejjinja ery'embaalebaale, era mmanye nga sirikwatibwa nsonyi. Ali kumpi ampeesa obutuukirivu, ani aliyomba nange? Tuyimirire ffembi, omulabe wange y'ani? Ansemberere. Laba, Mukama Katonda y'alinnyamba, ani oyo alinsalira omusango? Laba, bonna balikaddiwa ng'ekyambalo, ennyenje eribaliira ddala. Ani ku mmwe atya Mukama agondera eddoboozi ly'omuweereza we, atambulira mu kizikiza nga talina musana, yeesiga erinnya lya Mukama era yeesigame Katonda we? Laba, mmwe mwenna abakuuma omuliro, abeesiba emimuli enjuyi zonna, mutambulire mu nnimi z'omuliro gwammwe ne mu mimuli gye mukoleezezza. Ekyo kye muliweebwa mu mukono gwange, muligalamira nga munakuwadde.